ni kwa kisima kwenye dimbwi. I swear acha iwe kama ndege kwenye anga, twende mbali fawe.
Oh baby, shankaroni wendo mega na nami nje ndani.
Chochote mbredi, utavaa hata Gucci Fendi, takupa na maua.
Chochote I'm ready. Ukikosa cha Gucci Fendi, nitapokea maua.
Chochote I'm ready. Utavaa hata Gucci Fendi, takupa na maua.
Oh my baby, baby, unachopata chochote I'm ready. Ukikosa cha Gucci Fendi, nitapokea maua.